ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Twahinduye paje z'ingenzi kandi zikomeye aho ibintu bimaze guhindura isura. Imirwano yongeye gukomeza muri Walikale. Iyo ni ingingo ndaza gusesenguraho byimbitse bigenanye n'amakuru amaze kutugeraho akomeye cyane. Izo ni inkuru tubabwiye ko tugiye kurambura ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Inkuru z'umuvinyo nizo tugiye kubarambura cyane. Ikaze muri Walikale. Muri Walikale hamaze iminsi hari ibintu biteye ubwoba. Ukwiyongera kw'abarwanyi ba M23, ukongera intwaro kwa M23 muri teritwari ya Walikale mu bice igenzura, ndetse kandi hari n'ibice byamaze kugwa mu biganza bya General Sultan Makenga binyuze mu basore be bari muri teritwari ya Walikale. Ku rundi ruhande ku gisirikare cya Leta ya Kongo Kinshasa nabo bakomeje kuryamira amajanja kugira ngo bagerageze guhagarika ibikorwa byose by'iterambere ry'umutwa wa M23. Ibintu byongeye kuba bibi cyane muri Walikale nyuma y'uko igisirikare cya Kongo FARDC kiyambitse imyenda ya kiwazarendo bagafatikanya n'abawazarendo bagasubukura imirwano ikomeye cyane mu gitondo cy'uyu munsi, ndetse na nyuma ya saa sita bikavugwa ko imirwano yakomeje hagati ya wazarendo FDR n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barasa mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Amakuru agira ati igisirikare cya Leta n'abari muri koalisiyo barimo wazarendo n'aba FDR bo muri CMC bari ikalonje mu gace ka Banamulema muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru nibo batangije ibitero. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko wazarendo na FRDC cyo kimwe n'iyo FDR ari bo bagabye igitero cya mbere mu mudugudu wa Ngerere mu gace ka Ilemya muri groupement ya Ikombo, umudugudu usanzwe igenzurwa na M23. Aya makuru agera ku bitangazamakuru bifite bandakaba yerekana ko uyu mudugudu n'umusozi w'ingenzi wa Rushihe uherereye hagati ya Katobo na Mukulu muri groupement ya Kisamba byafashwe na wazarendo nyuma y'ibyo bitero. Ariko kandi aya makuru yemejwe n'inzego z'ubuyobozi n'umutekano muri Walikale, yongeraho ko imirwano igenda yegereza Rusamambu aho urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje rwumvikana nko mu birometero 4 uvuye muri uyu mujyi wa Walikale. Abayobozi b'inzego zibanze bavuga ko wazarendo igerageza kwigarura imidugudu ya Rusamambu, Bukumbirwa, Kichonjia, Kilambo muri grupo maya Ikombo yigaruriye n'inyeshyamba za M23. Aya ni amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Gusa twagerageje kubaza umwe mu ntare za Sarambwe wari muri ibi bice byatatswe na wazarendo n'abari muri koalisiyo. Ndamubaza nti ukuri kw'ibyabereye ahimasisi muri grupo maya Ikombo mwatatswe n'abari ku ruhande rwa Leta ya Kongo FARDC barimo imitwe ya CMC ya FDR na wazarendo na makuru ameze ate? Nawe ati umwanzi ntabwo twavuga ko yadusubije inyuma, umwanzi yaje ari mwinshi, dukora uburyo bwo gusubira inyuma nk'amayeri y'urugamba kugira ngo umwanzi abanze kwikura mu gace kashoboraga gutuma yaraswa agahunga. Uko gusubira inyuma kwacu niko kwatumye habaho imirwano iremereye cyane mu gace ka Katobo na Mbukulu muri groupement ya Kisamba. Ibyo rero twabikoze cyane, umwanzi tumushyira mu gihombo gikomeye cyane kubera ko umwanzi yatakaje benshi, inkomere ari nyinshi, ntabwo twari kurwana n'inkomere n'imirambo y'umwanzi. Twe twasubiye inyuma kugira ngo tureke umwanzi abanze atware umutungo we uve ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo ari uko bahafashe, ahubwo nuko twe twabonye ko byari birakomeza kutubangamira gukura inkomere mu nzira, imirambo mu nzira, tubanza gusigira umwanzi ikibuga kugira ngo abanze agikubure. Ayo ni amakuru twahawe n'intare za Sarambwe ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nagerageje kandi kubaza andi makuru kuba wazarendo nabo ati ntabwo mfite aho kunyura ngo nisubirire mu rugo, ntabwo mfite icyo nakora none abavandimwe bacu buzuye ku gasozi, batwohereje ku rugamba rwo kujya kwinjira muri grupo ya Ikombo ku misozi itandukanye, ariko ntibaduha uburyo bwo kwirinda amasasu, kandi umwanzi yari yamaze gukora imirongo isa n'itugota ku buryo bitashoboraga guhunga, keretse kongera gusubira inyuma kandi kumwereka umugongo niwe yarasagaho cyane. Abavandimwe bishwe benshi. Aya ni amagambo yatangajwe na Wazarendo muri teritwari ya Warikara habereye imirwano ikomeye cyane. Ma 23 muri iki cyerekezo irasa nkaho iri kugenza make kandi ikoresha amayeri ya gisirikare ahambaye cyane, nyuma y'uko bimaze kumenyekana ko abacancuro ba Blackwater bamaze gushyira ibirenge byabo ku butaka bwa Warikari. Amakuru y'ingenzi yatugezeho avuga ko aba bacancuro ba Blackwater batariye injira ku mirongo imbere y'urugamba, ariko ko ababirigi bari basanzwe muri Warikare bo bari kugerageza uburyo bwo gukoresha drone zishobora kwinjira mu matwara ya 23 ngo bamenye ubushobozi bwabo, umubare w'abasirikare n'intwaro kugira ngo babone uko bataka, ariko ko ikoranabuhanga ry'ubwirinzi Air Defense System rya 23 rikomeje kubabangamira bikomeye cyane. Birasa nkaho Warikare yari yamaze kumera nk'ikara yashyizwe ku muriro, yongeye gucubywa n'ubusa rw'udutendo twakozwe, umwanzi agashyirwa mu gihombo, 23 igasubira inyuma kugira ngo babanze bakure mu nzira za mayiti, nk'uko amakuru ingenza tugera akomeza kubishimangira. Gato nakiriye ibaruwa ndende y'abarwanyi ba 23 bari muri Uvira mu burengerazuba bw'uyu mujyi mu misozi miremire. Ati iwacu Rwanda twumvise uvuga ibigendanye no kudafata Uvira ko birimo birateza ibyago bikomeye, ko ari amakosa ari gukorwa, ko turimo turatinda, ariko humura ugira ikibazo. Icyo dushaka ntabwo ari fotokopi y'ibyabereye Goma, ariko birasa nkaho dukeneye kugira ngo umwanzi abanze nawe ubwe yumve ko tugiye kwinjira mu mirwano. Ntabwo dukeneye kuba abanyabwoba bagomba kurwanira mu mujyi urimo abasivili, urabazi nabo. Ibyo dutegereje gukora ni bizatangazwa n'amabwiriza y'ibukuru, kandi ibukuru baratubwira ko vuba bidatinze hagomba kubaho igikorwa cyo gukura mu nzira abicanyi bakomeza kwibasira ibice birimo abasivili. Rero tuzi neza ko Abarundi bamaze gutega imitego, kandi imitego yabo twamaze kwishushanyiriza ikarita y'uburyo igomba kuvanwa mu nzira. Ibyo nta kibazo gihari, barimo barazana umusada, kandi ni ngombwa ko dufata umujyi tukawubonamo n'intwaro tugomba gucaginga ko byagenda kose ubushobozi bw'umwanzi, kandi iki ni gihe cyo kugira ngo bazane ubwo bushobozi bwabo. Barimo baratinya kubwinjiza rwagati muri zone igomba kuberamo imirwano bagakomeza kubugumisha inyuma. Hari ibitendo bike by'imetero nke tugomba gutera ku munsi kugira ngo umwanzi nawe aza dusatira. Ibyo kandi mu gihe umwanzi atabikora niko guhomba kwe, kuko mu gihe atadusanga aho turi twe tugomba kumusanga aho turi. Rero abakunzi b'intare za Sarambwe, ubatubwirire ko iterambere ryacu ku mirongo y'imbere ku rugamba ari ryiza, kandi ko itegeko rya nyuma riva ubukuru rizatanga umugisha kugufata Uvira uko byagenda kose. Ayo ni amagambo mu nshamake ku butumwa burebure twakiriye bw'intare za Sarambwe ziri mu misozi miremire ikikije uburengerazuba bw'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku rundi ruhande nabashije kumenya amwe mu makuru aba mu bakora mu gisata cy'ubuvuzi mu gisirikare cy'u Burundi. Ibibazo byari bibiri ku makuru yarari ku mbuga zihuriraho n'imiryango y'abasirikare boherejwe muri misiyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abaganga bagize bati twamaze kubona ko inkomera ari nyinshi ziri kuva za Rugezi, Baraka, Fizi yose. Ntacyo dufite cyo gukora, imiti yabaze kuba nkene cyane, bari kutubwira ko inkomere dushobora kutangira kuzitaho mu cyumweru gitaha, kandi abafite ibisebe ni binini cyane biragoye ko bagerayo, abazacibwa ingingo ni benshi kuko birimo birangirika cyane. Imiti ibanze twakoreshaga yamaze gushira kubera ko za casualties zikomeza kwiyongera bigendanye n'ibitero bisa n'ibifite imbaraga bikomeje kuba. Aya ni amwe mu magambo akomeye cyane. Ariko watubwiye yatubwiye ko mu kibaya cya Ruzizi naho hari hariyo toni ebyiri z'intwaro hakabamo n'igice kinini kimiti nabyo bishobora kuba ngo byagambaniwe bikaba byageze mu biganza bya mama 23 niba ari byo ntago biramenyekana ariko hari namakuru avuga ko hari nagace kagaragaye kari gushya ese byaba byatwitswe cyangwa se haba hari ikindi cyaba cyabaye gusa ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi buri mu kaga gakome bigenanye n'aya makuru ava mu kibaye cya Ruzizi nk'uko amakuru y'abanda akaba bacu bari runingo akomeza kutugeraho abivuga ni nako kandi ku rundi ruhande hikinshasa amakuru atugerayo avuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yakiriye indi delegasiyo yivuye muri Afurika y'Epfo ndetse na Bujumbura ntabwo biramenyekana ibigendanye n'izi delegasiyo ikizerekeje ariko bikavugwa ko u Burundi bwaba buri gusaba guhabwa umusada w'imiti ndetse n'intwaro bigendanye n'uko babona ko ikarita y'ibyashushanyijwe bigomba kubahirizwa ngo viri dafatwa bikiri nkene cyane gusa bikavuga ko delegasiyo ya Afurika y'Epfo yo yarizanye uburyo abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse hakiyongera n'abandi bagomba kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bazase nk'abarinda Bujumbura mu gihe intare za sarambwe zaba zamaze kumanuka zigambiriye kuba zakerekeza no mu gihugu cy'u Burundi kubera ko biri kuvuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba nanone kwiyongera bagaturuka Rubumbashi kugira ngo baze kurwanira muri bice by'uburasirazuba bw'amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi nkuru ikomeye cyane Bujumbura mu nzego z'umutekano hatangiye gucikamo ibice kubera ko hari abakomeje kuvuga ko badashaka ko misiyo y'igisirikare cyabikomeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bigaragara ko mu gihe hari isaso ryazagwa muri Uvira rivuye imbere mu Burundi rishobora kuzatuma haba ibintu bibi kandi bikazateza igihugu cyose umutekano muke kuko abazaba bari kugenzura Uvira bashobora kuzahita binjira ku mpaka akavimbira gatumba berekeza mu rwa mukuru w'ubucuruzi w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura. Iyo ni amakuru ari mu nzego z'umutekano gusa bikavugwa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wari i Kampala muri Uganda ashobora kuba yamaze kubona ko hari abantu agomba kwikiza kuko bashobora ngo kumuteza ibyago bikomeye nkuko abari muri delegasiyo kuba mwegereye cyane Kampala yababwiye ko ibintu yumvise akigera Kampala bigaragaza ko hari abadashakira neza igihugu cy'u Burundi baba bashaka kugira ngo bigumure basa n'abatera inyuma igitekerezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakisekade muri intambara bahanganyemo n'inyeshyamba za mama 23. Reka mbashimire reka mbifurize ikaze ku zindi page z'ingenzi rutura kandi zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga santene sana. N'abami b'intambara iyo bafatanyije hamwe bakora ibitendo by'amateka. General Sultani Makenga Manwere, General Byamungu Mahesh, Generali Baudouin Ngaruye bose bamaze gutanga umugisha w'ingenzi ukeneye kugira ngo ibitero byo gusubiza inyuma ingabo za Leta ya Kongo FRDC zari zamaze kuzamuka mu bice by'uburengerazuba bw'umujyi wa Uvira zigambiriye kujya kugaba ibitero kuri Gatogota ngo zisubizwe inyuma. Mu kanya gato gashize isaa 3:40 nibwo amakuru ya mbere yaratugezeho byavuzwe ko bigenanye n'ibitendo byakozwe na mama 23 mu ijoro kuri operasiyo twababwiye yari yatangijwe n'abasirikare b'abacancura b'abanyamahanga bo muri Colombia n'ingabo za Leta ya Kongo FRDC. Ibyabaye byose mwabyumvise, ahubwo igikomeye cyane nuko ingabo za Leta ya Kongo FRDC zatekereje ko mama 23 ishobora kuba yakoze ibyo bitendo ikaba yananijwe cyane n'ingufu z'abacancuro none nabo bakabyuka bamaze gutegura ko bagomba gufata Gatogota ndetse na Kamanyora. Amakuru yatumye byose bimenyekana ni drone zigera murenye zavuye mu kirere cy'u Burundi zinjira mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisa n'izisatira ibyerekezo bisanzwe birimo defense zirimo abarwanyi ba mama 23. Ibi bikimara kuba rwose mama 23 ikimara kubona ko ari drone zikora ubutasi zirushaho gusatira ikirere cyabo bahise babona ko ari ikimenyetso cy'abasirikare barwanira ku butaka gishobora kuba kiri hafi cyangwa se ari drone zigambiriye ibikorwa by'ibitero zishobora kuba ziri mu nzira. Ubaduhaye amakuru yagize ati byose byari bikimara kumenyekana neza ko hari ibintu biri gutegurwa n'uruhande rwa Leta Kongo FARDC n'abari muri koalisiyo ko bagiye kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na mama 23. Aya makuru akimara kuba gutyo niko ibintu byahise bimara kumenyekana muri banda kava ba mama 23 abo tuvuga ko ari abaharurira mayira mama 23 mu nzira zinyuramo abasirikare ba Leta ya Kongo. ubutumwa bugufi bwari bumaze gutangwa ko ingabo ziri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 607 za FRDC zari zimaze guhaga umugisha kujya mu gitero cyo kwataka defense za 23 ziri muri Gatogota ndetse na Kamanyora. Aya na makuru ingenzi kandi akomeye cyane. Undi watanze makuru muri 23 nkuko tuyakura kuri banda akaba bacu nuko byavuzwe ko drone ziri kuva mu kirere cy'u Burundi za 4800 zishobora kugaba ibitero kuko zishobora gutwara ibisasu ariko zishobora no gukora ubutasi ariko bigena nuko zari mu butumburuke bwo hejuru byari bigoye kugira ngo umenye ifite misile cyangwa se igisasu nishobora kujugunya igisasu kuntera iri mu birometero byinshi ubutumburuke cyangwa se ishobora gukurura amakuru y'ubutasi bigenanye na kamera zizo drone. Ibyo byari bikiri mu rujijo gusa byari bamaze kumenya ko izi drone zigambire kugirira nabi ibyerekezo birimo abasirikare ba 23. Aya makuru rero undercover yacu iti byose bimara gukusanywa bigenanye n'umubare ibihumbi by'abasirikare byari bimaze kuvuga ko ari byo bije muri icyo gitero. Amakuru yahise agera ibukuru kwa generali Byamungu nawe ahita atanga amakuru yihuse kuri mugenzi we generali Bodwengaru uri muri Walikare. Bose bahita bafata umwanzuro wo kwitabaza mwenyewe generali Sultan Makenga Emmanuel kugira ngo atange umugisha wa nyuma kugira ngo habeho uburyo bwo kwihagararaho gukomeye cyane. Ibi bikimara kuba nibwo umugisha watanzwe aba bose uko ari batatu bafata icyemezo gikomeye cyane cyuko defense za 23 zigomba gukora ibitendo bikomeye cyane. Izo defense zahawe umugisha maze bivugwa ko 23 icyerekezo cya Kivu y'amajyepfo mu majyepfo y'umurwa mukuru Bukavu yaba muri teritwari ya Walungu yaba Mwenga ugakomeza icyo cyerekezo cyose kurinda ugeze kuri Kamanyora ndetse n'umusozi wa Ngomo 23 ngiha fite defense zirenga 30 kandi zikomeye ku misozi iri strategique kandi gikomeye gisumbye ibindi. Nuka hari ubiko bw'intwaro bwa 23 bugenana n'umubare w'amagana y'abakomanda ba 23 bamaze kwarundwa mu minsi ishize bigaragaza ko iki cyerekezo bagifashe nk'umukanda rugomba gukingira umutekano wa Bukavu ku basirikare barunzwe muri Uvira bagambiriye kugaba ibitero byo kwisubiza Bukavu ndetse na Goma. Amakuru ya nyuma andakava yaduhaye igiziti abasirikare ba leta ya Congo FRDC rwose batatse bagira mu kilometero 7 uvuye aho turi batangira gukoresha imbunda zirimo n'ibimodoka bya BM 21 kugusharinga mu byerekezo byacu ariko nkuko bisanzwe uburyo bw'ubwirinzi bwatumye ibyo byose bitagera kuri target ingenzi kandi byadufashije kubera ko twebwe ahubwo byabaye nk'umutaka kuri twebwe kugira ngo twinjire imbere gato tugabanye ibyo birometero umwanzi tumurasire hafi ye ariko we yamaze gusettinga uburyo bushobora kutubabaza cyane uko kutamusubiza kandi n'ibisasu bye bigasandarizwa mu kirere byamubwiye ko agomba nibura gusa nkukora uburyo bw'impande ebyiri zishobora kutuyobya inyuma y'icyo cyerekezo yarasagamo kugira ngo atugote. Uko yanyuraga muri izo mpande ebyiri natwe twari turi kunyura munsi ibyo bisasu kandi twahashyize imbunda z'ingenzi zibashije kumushyira mu kaga gakomeye cyane. Inkuta ebyiri rwagati muri ibyo birometero 7 uvuye aho yarasiraga naho defense zacu ziri nizo zimaze gushegesha umwanzi. Amakuru ingenzi aravuga ko abasirikare 30 ba leta ya Congo FRDC bamaze kugwa muri bitero byo mu gitondo bigenanye nuko bigaragara ko abasirikare